que cuerno.
Don't throw some dirty.
DJ Mswazi, K.E. The Vampire Kid 254, The Remix Master.
Maneno nikiwa nao. Kano madomena gauye pepe na
zingatie kukoma nao. Marekebishe tabia zao, machero mkuza wakafanikiwa nao.
Kano madomena gauye pepe na zingatie kukoma nao. Marekebishe tabia zao, machero mkuza wakafanikiwa nao.
yake. Yeah.